Lino kubuzwa butanzi wa mwigi gifumafumo maningi bagasiga kunyombwe bagajisi tunukirizyo tobaga bambiti abamwi bageza abo alimu bagajana kutibwe yega sinkide ayombwe yega kunkurisigwa igale kuswa alimu bagangira mugati ele abago jene mutunta kwa mwami Jesu awo jagabo wala kujitika kuti nunga kajiri kuzingitwe ajejo yagabona alimu kwa vile yagaima abo bagasami dezi sani zimwegesia awo mburi mwaka yowete akotamika masiu abo ansi bagati kulimbabo ino mwanga widansi momi agati kabafu tamomu na pei ele ulivugite mwe obo waka mwambila ini nakajiri mkarila kuti mwana wa mtu welede wabwa mwanzo abantu babi akubamburwa kabela mwuzwa watatu akabuge alimwe wabakawe ya maji agwe yakabweda kuswa ujumbwe wamba zintu yonzi muli bali kumi aumwi abali bonse bamwi wabali Maria Magdalena Joana na Maria kanyina Jakobo abanakazi ibambi abo abali ambapo abakabambira ba apostolo zintu ezi alimaji abo akali usya mitwano twabuyo ulimbapo kabela tibaga bashoma hao Petro wakanyamuka wakasuzira kujumbwe wakusondera mukati wakabona masila kabikidwe alike kabela wakabwida karibuzi ya mwini uliyejo yakajitika eno ulibabo uzwambabanya wavile ulimbabo wakaribia kumunzi utegwa emau oyo uzwa kujerusalema wali utandira mamaile ali musanu abiri ilibaga amba ula zintu ezions antomwe yakajitika alimi jakabo wala kujitika uti nabakajiri kwa amba ula antomwe akubuzi ya nyo Jesu mwini wakasena mwisi akwenda ambapo pelemeso abo akalivumbidwe kuti vatamuzivi pawo wakamabuzia kuti inamakaninzi ngomu ya bwambaula nomu ya kuyenda mulimo mwenda omwi kamuhusidwe ero omwi wabo wakali azina ya kiliopa wakamuhwira akuti zena ndiwe mwenzo olike mu Jerusalema kabela tonaziba zinthu zakachitika okwya mumazuba aya pawo wakati kulimbapo zinthunzi ili waka mwambila kuti zijatilizia Jesu wabu Nazareta oyo wali musisimi singuzu mumirimo amaji umbele iliareza abantu bonse anzira wapaizi wapati awendelezi iwesu wabaka mwaba kuti apegwe mulandu walufu kabela waka mubambla pele tukasho mede kuti wakari ngwe wakede kununa Israeli alimwe kunze ya zezi sono mbosuwa watatu kuzwa nisekajitwa zintu ezi ninyo alimwi wanakaziba mwi avalo ninkamu Yesu akatugambia abo wakafumiti winka kujumbwe waloje ndi niwataka kujana mubiri wawe bakabola kwamba ikuti bakajibona ajalo ilingano yaba angelo abakati wakari mumbi eyo pamwi papo bakari andisei bakainka kujumbwe akuya kujana mubonya wanakazi babakambiti pele walo tebaka mubona awo wakabahambira kuti nyebo nobafuwafuwa nomukagirwa kusoma onse basisimi ngobakamba sawa Kristu takalibereti kujiswa zinthu ezi akunjila mubale mubwakwe awo wakutalira kule Musa abasisimi bonse wakabakhandwira onse mumagwalo zinthu zayali kujatikizya nguwe mweni pele bakasiyana kumunzi oko kwabakalikumpha awo wakabanga kuyanda kuyindirira pele bakamukomberesya bakati wokhala andiswe kambo uyabuba mangoleja kambo uzuba wamanakale kapela wakanjila akukhala ambapo ino chakapola kuchitika nakachiri khede kulia ambapo wakabweza inkwa akuchileleka akuchikomona akubapa ponya meso awo akachuka kapela pakamuziba ili wakazeluka ikuswa ku meso awo awo wakabuzenya kuluma omwi zinamiya yesu chayali kupya muziyamba yesu nali wambaula andiswe munzila ujindi nali kutujulira magwalo dalumba mukasonekeyo mbuti wasiyakapotu ulindi nyonyonse wali buzuwa kuphati ulindime ibuzuwa kuno wali kuphati munzila zinji mubwini ndakomena anini sunu apopo jipopamba iwa kuphati anini alimwi yabu kukomena kuphati pele ndi walipuzwa kuphati kambo mwapasika alimwi mphawo puzwa kuphati kambo yitu yimwe yayitika kulindime puzwa obono iyo nchejisi yitakalupi walipuyandisya wakubola umoyo wangu kuti ndi bomi bwangu bonse ndakalipuzia kuchatikizia zinthu akambo chendakazalirwa munyika eyi pawo ndalikuyeyapoyo chifukwa chino iye ndinali kukambauka ya Musa ali mwalo ejo yakede kusika kumizaza yakwe yendi nakayiya ikuti wakali mu Hebrayo kambo zileza changa wasola kumusumizia kukomeze kwa mu palesi ya Farao ino mphawo kukweza kusena davilo kumbo yalukula kuziva ejo chakede kuchitha mu bomi alimwe kanji ndakalipuzia muli mulombe opoleza mumazuva mathanzi mwakali kukanana uli ndime pawo ndalipuzia chikambo chakasumizia chifoto ejo kukopa ndalipuzia kambo chakachita mu German mu Finland ndakalipuzia kambo zinthu ejonse zikachitika ndakwanzipoyo kuchoma kuti kakali kambo kakuti kambo teli mukambausi tijisiweiyo tijisi kukonzya kwakupa mukambausi yede kupa chinthu chomweyi chandene ndiyachoma kuti kanthu paleza pali mu bwange ndiyachoma kuti pali mu bwange kambo kathusiyansiya twa munthu pali mwisunu tujisi makumi aziulu akafa akuzopa kumalwazi ayo sayansi ya masilike ngoyitha kwanji kuguma kakuli palo mana paleza elyo ndachoma inga tepona kuchipona pele ndachoma kuti kubolaola ali ejo inga yabajendi jirafafi ilogo yakuteleza uyochitha chinthu chomwe muchiyanza eji kukuthandeza kuti walo kuchileleza zinguzi yonse ndila ndidachichoma ndakachipona mukuyeleka pele ndichoma kuti yakali mukuyeleka kundini kuli checho totiyopona lino ndiyandakunkha kuseni kukuba aji ndiyakuliyokezya kunini palowo mepo suno mepo mumanzi ayo ndakabatiziya zinthu zinji pele ndichisi kutonthola loko tunu kuyenda mwaikasola kuchitha mu bomi kwangu ndakapa kutonthola loko yakuti tiyenda kunzya kwamba kula kakali kambo puyo kakudekera ndalikuyenda kuchita krisimasi ina nyaka inda puyo krisimasi ndakuthoona ikapothu masiku iliusejisi mpya wa muwiri ubi pele ndilikompeme akudekera ndiyakusalalo uluzi chiunza kutina mwami wayanda yopweza mazuva machontho akuliyokezya ndiyochoka mwami na wayanda mumazuva machontho pawo tiyosangana anthu omwe alipo yatanaunkha kumisangano naleza wayanda ayo athandira kuwa khumi athandira kuwa mazuva ali makumi ovilo ikuzuwa lino pawo ndachoka amwezi uzide muzisi ya New England kuchokera uyo mwezi onse wakanda kanini mazuva ovilo nawo tatwi asiyete pawo kuzwa awo tichino chisi ambi kutandira mazuva osanwe kusikira ndaunkha ku Africa kuyenda mu mwezi onse wakanda pati alimwe jehova jiomo ndiyo yamina umungano nini kanthu apa pandikombela kambo ndayiyandisiya kapati alimwe nyomwalizi thawe omwe uyoziva olupasu lwapalemu bonse mokwapete anzila ikuphengana phekayendamo ndikwambi ku bantu ndakuyandikani kukwamba ku bantu inga chikakonzya muhusya nankha kuti andime kuti ndakuhusya chinthu chomwepoyo posumana napoyo lino kuthekwa bantu baiwi atayimikire kwachindi chilankhu ndasala chipalo tsuno masiku chipalo eji muli mukasonekewo mwazo akubala Luka 24 yapopoke jiyo yangu tsuno masiku chakuti ivumboni wapopoke ewo lino kuchindi nali kubala kwali zinthu choncho ezyo ndiyekamba awa ezyo nzeyanda kuthandika pawo yakuti luthanzi kuti apa pakaunkha kukapanda luthanzi chifumwa loko lino thauka makani opo kunji mwakafa ukulufu lwakwe mwalakauka kuti iloko kuti na wakanyina bubuke wakali munthu puyo oyo wakafa mwapona wakali panthu panji palemu munyika yesu muli yesu pawo pakaphanga kuthamenena kuphati kuphamuka chenyo kupekshasi muchainizi sreiyo muphati wazilengwa lezo wakafa kuthanda miyaka ili miyanda ya makumi ovelo ayo tatwi yakainda buda musisimi muphati wakaleza ka Japani walu wakafukwa kutandira miyaka ili nyanda ya makumi ovilo aitatu yakainda wakapatwa mboto pati tele wakafukwa elyo ujili mujumbwe ne Muhamedi kajisi jole jakuba kunyumbwe jakwe oko kwa miyaka ili yuli yovilo mbizituba yakalindila ujumbwe jakwe kabajincha balindisi kwainda maola one awamulangirira kubuka ibuzwa bomwe akuyenzya kuzunguluka inyika akuyizunda bana Muhamedi uli mukombi upati maningi mumwerwe munyika balainda umwerwe wa bana Kristo bonse abakatolika babikanta omwe hele nekuba bobo Muhamedi ujili mujumbwe alime kukombi obu bonse indi twamba kuti Yesu wakabuka kuzokubafu balati ujitandezya elyo tuti uli mumoyo wesu balamba balo kuti basikutalisya ibabo bali mumoyo hele ndikomeneka pati kuti Yesu wakatusiyira intalisyo ya mwaola njumu yabubuke iwawe katwelede kuzingwa walombweni chinthu chikambya chakuti banthu banji loko tabajiboni pawo dakalibusya kulijejo elyo kuni masiku ndiyosola kujilanganya kuyinda ulukwalo lina kuti na mwalangisya adakali kukapanda mkumafumwa loko takaswana banthu wopilo abo dakali banjelo musikopela yakali kumweka abo dakabaambira kuti wakali pambozi chomuyandaula imumi imumi akatika pafu dakaunkha kukapanda akujana kuti takaliko pawo kakabuza mubuzo oyu mubotu kambozi chomuyandaula mumi akatika pafu ili wakati jindi ezinthu wakati mwambiridi jindi nakachiri mukhaliraya lino ndiza inga mwabala uyo akhala alijeyo pere atilangalange ejo wakayindika nini wakati wakati mwambiridi ezinthu ezi jindi nakachiri mukhaliraya kambozi tipakachihusya kambozi tipakachihwa ali mucheji yandisi jimbi chiphati kulinchicho kuti abanthu dakamwambira jeji nakwambira asikwiya aba dakali kuchumbwe dakede kuti dakali angwe amwalo mukhaliraya khambo dakalizi ejo Yesu dakabaambiride pakuthanaka kubambulwa iwakwe oh ino nchinthu chileleketwe nyomabona pakasikwiya chipakazi abo bangelo ibakaliko ene vakaliko chanthangalala khambo pakati saa dakamwambiridi aya kujendi nakachiri mukhaliraya pawo ejo zizulije ejo lukwalo chilukamba kuti ivangelo valiza kali pazungulikide abo pamuyowa alimwe ino chinthu chiphati ejo ikuziva kuti tsono masiku moonya mubu yake omu kuli vangelo valiza ivankhwinji alimwe valili ijwi yonse yotwamba azinthu zyonse nzotuchita pawo cheji chizipiyo yalukwalo yanchicho ikati saa takamwambiride zinthu ezi kujindi nakachire mukhaliraya ngati amwewe kuti wakali mwambiride zinthu ezi eyo bala amweyeye elyo ni bala botuloko alimwe o ino chinthu yakuwusa mboi yakuba kuvasweketi vakamana kunamathika kunyonyoko ilwapo vakamana kunkhwa khambauko yapo ya mamanino kuva omwya mugehena ya diabolosi kavasweketi khapela vakuthakwe jole yakwempha kuyeya yole zopakaka yamati uli ndime hawo omukambausi taa uli mwibaluka mugehena Yesu wakati wakaliko wakati munthu muhobi wakatambya meso akwe mugehena akubona Abrahamu alazalo mujamba chakwe alimwe wakati kweya chijendi chako chabomi poko kwibaluka opo vasweketi ino nchinthu ivyavi ejo yoba kuziva kuti msangano miphati eyo mumakajanika alimi vakazinkhwa khambauko ziphati yapo kuthawusi ivaleza vakananikidwe alimi kuthalivyo opo hele vakazibona zithondezyo azikambyawo njega nanini tuwe ezio nisa njega jita aga chika bantu ino mpawa kuyo luye njezio oh lord bao nengu babobo kusega bao kuyo bapenzi ya wali onse kuhinde rufu wa jeso haibere ya tuambela kuchi waka unka kuyo gamba uka kumiyo ya egali muntolongo ya tage empa mungu kazi la moyo kumazwa agwa noa Agule tawwe baluga babo kuti nowa ainogi abasinzi mapati gamazu abo baga peda bomboni kuti bagari bola mesia abela baga ugaga mulumbe oh jo bajintu yo sio mwezo mangu ospegeti kulindwe mubuzwa obo ugwe baluga ndindwa kwa anu minima yako ila kutobela ari wenda Yego penzi wenda mubutamani na ulelega wenda mubutamani heramu yeye na chitu jipati mwaya deguba arutangalo ulibabu baka kutuwa na kukwanzi ya kuleta ulanganya tu simpe haba angel bali mubu yage chunu masigu uleta wivaluga kwa misangano nipati asindi zibotu utangalo pati Ntoka jisi antomai, ino nchi indi, mbojede, unembo, unkamu, yonzi, laka putuwa, abatana putuwa. Lezo anguleza mwatu, musiku kazika jamba logo, walo ufite, boya logo, alwombo, alwa gatilo. Tayani kutumui, akanyonyoge, ili wajita, nindu yonzi, jibonja ujitwa, utandamu na bantu, iguzwa, unyonyoga. Hele, baya kuloba, nikuba, kambo, chabashomi. Nino watu weze, kweya kwesu, tunumasigu, kubwana bantu wabelo, kumane kubuge, alimibanji. Ibagasiga, kwamba, yega banda, gata jisi intu. Kwamba kuti, mubili wakwe, ti wakariko. Habana kazuba mui, bagambi de kuti, bagawona jirengano, chabanjelo, abo, bagabambi la kuti. Wagabuga ikuswa kubafu. Ene kubabobo, amulombe oi oansi. Ni kubabobo bantu. Aba, tibaga uchoma. Halimi, bagali chompe dwe. Ni bagali kujoga umunzi. Agweyo apasiga tanzi. Jikumoji tanzi ya pasiga. Jibotu, jabutolo. Jesu, bapona agati igabantu. Elu, aba bagenda. Baba chompe dwe. Bagenda, mumu kwa kwa. Amiyo, kayo sede, harimi wakari, inyongene ujatikizia, ubamburwa. Elomborei, mawagenda, kijana kuti wakari mtu umwe oyo, wakayutuga, umbari ya mkwakwa, akutarika kwenda ambabo. Kabela, tivagazi kuti, wakari ni, kambalu kwalo, wakamba kutumeso awo, akari jaridwe. Oh, pawa! Henda kuti mwone. Kajiri jeji. Kintu ya mwe. Nuzo tu. Yagaji tiga. Hele. Jagari jisensimi. Haji hule. Jajintu ejo. Jagari yoji tiga. Nyamonisi. Mami wa su. Ulelege tuwe. Tagwe. Nagaji tajintu. Jiri jonsi. Jagusangabari shabuyo. Zitu zionsi. Yagaji ta. Yagaji si. Chose gamba. Zitu zionsi. Yagaji ta. Yagari butamani. Tagwe. Nuzi ya gafwa. Wenda gonsi, kukuta gonsi, giri onsi. Oh, ndi kumene logo, ulijejo, ulagonzi ya ujatila, ali nchijo. Gonsi, ulimuni nduwe, kabela, jia kuyubulurwa. Ele mbali, baba genda, mumu kwa kwa, mtu mwenzu waka yutuga. Kaoba, waka bambila kuti, kambozi, tumusi dega pati, lagede kuti, gaba kumene. Kati kambozi, chomusi dega pati, harimi ino mubandinzi oyu, ngomu ganana, hili wakati, baka muhui ila kuti, sena uli mwenzu, mjolo salema, sena yebo, chosisi zintu ezio, siyakari kujitika, chokajisi msinsimi, wasinari ya jesu, wako nazarita, walo, chokari kulangila mlingwe, kutuyoba muhuni, hele obu, muzi wabwatatu kabela bantu besu baga mubambula ayi magatalika kwamba gano ayeyo yakajitiga obo mwakapide obo mwakamalangila kuba mukuni mupati hele nzila musisimi oyo wale zasi julu ya majulu mwakagonzia kuimikila au mugusia nsoni amate uboshu wabwe akulekela sulumamba ubika kalembo umutwe wabwe akuhumba meso agwe akumuuma amutwe kuberesya kasamu akuti lino sisima yebo sikusisima akutwambila oyo wakuuma tuye kusoma oko wakaindila ivantu mwakali kukonzya kunhusya pakalibya kuti mesiya kuyoba chinthu chomweyi chandene kusokoli checho ere kuti na echo chachichemo chakasimphe asono bantu balangila bwambi waleza babwandene kuinda mbopete nchopeni babalangila kuba mubwebesi mupati babalangila kuba mupona mutolopo lya vatikani nachikombelo chomwe ichipati here kambo kulabweta akati kachikamaya bantu bachete bataide babombe mu mioyo kukwazya meso abasongo abasimanu o ino kusabula mwanakazi oyo ukwiza akusabula kusanzya matende akwe kuberesya masusu akwe muli mushomi wakasimphe mwakachita ino kusabula mubona alembelela achengano amanza akwe kakakaidwe kuchengano akuhwa mukazi mupati ngati lino ikuti na uli mwana waleza kuchita malele awa wasamona buyo manza ako kuseuke ikuzwa kuchengano kapela tiye kuchoma ino mizezo ya munthu wakunyama munthu sinyama asimbungano sikulichengeje kambombunga aimwi ili jisi bantu bamishobo yostatwe yandene walokuli mushomi wini sikulichengeje sikutachoma munga yonse ili bajisi akuya kuti oyo munthu oyo wakajula meso aboko wakasinkula matwi apasimphe matwi alimu wakapusya munthu kuswa kubafu oyo wakafite kwamazuwa onei akukonzya kwamba thwambo kuli bobo mulinthu akamba ero mphawo kuti inga walengela alya kachisi mate ubusi bwakwe akulekela mphazi mukhati kumunikanika akumwambira zinthu zili bobo thawo katachule mulomo wakwe kukwila bala neli bali omwe mukukazyenya khambo wakati ndichita echo yonse ichipotezya leza alimwi yakali kupotezya leza kuba yecho kuchitika ino tulamalangira koma miniti mashonto lino apa siku iya tikakakonzya kumvusya khambo iyi pelekede kuchithwa apopo mbuli mbakali kuyabwenda akuthalika mtsilakano awo jesu wakabalesya iwo mwabona wakaliponya kulimbapo tindi makali kwambawula kuchathiziya nguwe ako khe kambo kabonekeli kubanthu banjiloko ikambungano tsunu kambo kabambawule maningi kuchathiziya nguwe imbungano lyonse yambawula makani akuchitika kuphati oko bachisi kuyabuya phati imwi phati ya misalo na pikiniki yakuchita nachinthu chomwe ichipya kapaya kuchita khamuzi imwe ya nsangano mungano ilemedwe iloko khambo kankhamo ya misalo kusila taijisipusana muli ponse wa khristu imungano ini yonse ikusya mikuli ya nkhamo eyi ya misalo akusandula zinthu zyonse kuba musangano wa miphayilo apo ipamuzi akumuyanda ilungoyo mwakapeti pakali kwambawula kuchatiziya nguwe tindi nakaliponya kuti natholeka kwambawula kuchatiziya pasimuka pama akuleka kwambawula kuchatiziya pasikuphaupha mumungano kwambawula kunji kuchatiziya jesu inga twathambula kumonekela unji wa jesu kwambawula kuchatiziya tumpenda twamukambausi kwambawula kuchatiziya tumpenda twachithu chomwechembe akwambawula puyo jesu inga wapa zinthu zinji zichithika ino ere chindi ndiwakali kwambawula wakaponekela alimi mphawo amuoni yendi nakaponekela tataliki iwa kulipazu iwako Oh, mambo wa, oyu walo, wede, ugosikwa, walo oyu, wede kuba, amwembeli mupya, na oyu, mugabo, wakalubizia. Mwabona, wakali wanyabu yo, wakatarika kwa ambawala ijwi, mlanda weni waleza, yonzi, ulaunka ujwi, wakati, nyabo na mafuwafuba, lakakirwa kuchoma, onse basisimi, kwa bagamba kuchatizia Kristo, mwabona nzila, eji, mwakajireta mwakati, zao mwakajirwa, ilogo, akukubala, jakuti, ke mwakajichoma, eyo, musisimi, kwa bagamba, ino utiwabu nagela, sunumasigo, yandabu yo kubusia, keji, ino inga, wajitanzi, ujigombelo, ya brenamo, sunumasigo, sena mwakajirwa logo, umayo, ino inga wajitanzi, ujipasonvio, sunumasigo, ogo, maganima watu, bagamba ugwa, kwa miaga iri magumi, ovilo ayosani, zitandezio azigambio, malele jintu, jitagwe, Uzumba uzie, zintu, zanajitua, uswa jesu, nagaswa anjiga. Zirajitua, abuzuwa. Iwajiswa, kalapwanesegwa. Zituandeju azigambio. Zirajitua, zisinseme, zipati. Zirajitiga, ejo, zitagagiri. Magani mabotu, bagamba uwa, kakutagwe, kuri mwanjo. Ilanegu mabobo, magi, amagogo, mapiaholo, ajisi. Tangabarisha, pandeni. Aswite, tunumasigu, mchepasoni viyo. Oh, mboboti, mbotugonjia, kuloboga, ibu gali bugaliza. Nagaja mba eji, zindi zindi, alimenda jamba, neguba, tunumasigu, kutinaliza, watulegela kuhunka, kakutakwe, jisubulo. Nguwabaliza, utalulame, uyoelela kubusia, Sodoma, Gomora. Akulilegelela, kulimbabo, uvanyigizia, kujintu, chijonya, yotujita, mazwa onzi, kuindila kubija, Nebo kuti, ibabali nkamu ya bantu, bahedeni, pere tuede kuwa jisi, yabo na Kristo. Irumbuli, mwagali kwa ambaula, kulimbabo, akutariga, wapandu ida makwalo. Walimwi, takulibia kuti, wakali kuwa umama kusuri, takuwapa njisio, nini, yaba kwanda. Pere wakali kuwa tapatila kumwi, akuti, muli wafuwa, bagajiru wa kumoyo. Kambozi, kumakasimbawuzi ya, ejo, musisimi, takamba, Mwabona obo, waka unka, kukama ulugwalo. Ile wakatariga, ulangirila akuswirila, wakati, taa Kristo, tage degubuga, uzwabwa tatu, akunjila mwole mwagwe. Eyo, mwuri, mwari ya kwenda, uzwabonsi, kamba ula. Negwabobo, tibaga musiba, kambo meso abo, agari jari dwe. Agari jari dwe. Kakala tibaga kwenzia, umubona, na umuhisia. Ino pawa, teanda kusiga, ejo, teanda kutimubwane, kuhi wakari mulumbe mutazi, kumbane bubuge, pari mburi, wakari wenda ambapo, ibuzwa bonsi, tiba kamusiba, kakuli, wakari antoma ambapo, hele walo mweni, wakajari na meso abo, hele jendi, ya katariga, kupila zuba, pao jesu, wakabanga, Yenda kuindirira. Ikutina ejo, tajiri nchejo, chaga jita alubo, mazwa aya kumamanino, kumapirilo azuba, tena magabona ejo, chaga pa mbangano, kaindi, kuinda muzwa. Waka mwagabu yo ijwi, chaga jita jitondejo, nejibajo mwe, najikambio, taga amba jitu, jiri yonse pele, waka mwagabu yo ijwi, vijatikisia bubuge, ogo musisimi. Waka amba. That's what he's done since the days of his going away. Chejo, Chaka jita kuzwa, kumazwa, agu unkawa kuzi, kusigila, kubuzwa, obwa mamanino, helino, oo, nilele kwe, sinari ya kwe, zwa, nili mugo pila, helio wajita, mwuri, naga ima, oo ingandaya ya, peni, krosbi, hindi nago mpola kuchi, chandi indiriri, omukutuli wabuya. Hilo awa sugui ya bagati, vola ukali. Kala andiswe, mjindi ya masigu, kambo, jindi, jiabu mano. Iroga jita, mburi, wakari kuzumanano, heli, baga musungiri jia, majwi amwi, baga mlomba, oo, ikutina, tojisi mshobo, wabantu, banji, galomba, Mwenyezi Mungu Yesu, ninauliza kuti Bible ikati ibuyo umoya usala ukwala abo batongela akulila zisesemio yakati kuchitwa mumunzi ndino ndiyanda kumubuzia mubuzio tupanga kuli nkwa wanjiloko kumizezo Yesu yabukambi pele nguni uli mumunzi kuni masiku muchapasa nviwi oyo uvikiride manu iloko kuchatikisia bantu pasuwekede mubuzwa obu wa mamanino abo balo batola mameiki ali makumi otatwi muusiku omwe kukombela zivi ya munzi ili kuyendana kulugwalo angelo waleza wali kunamathikapoyo abo bakali kuthongela akulilila isesemyo tatuyibekele manu he tuyandapoyo kuziba kuti inga twaba ayi ndi chiboto tuyenda kuziba kuti inga twaba ansangano nini mumungano Yesu tuyenda kuziba kuti tichiti ii kuhota kubola tindi chabola tindi chakusala mwembeli uthawela tuyenda mungano Yesu kuboneka kapoto anini kuyenda mungano yambala mungana uli munsi oyo ngomuzezo wanyika e sunu tagwa umwi ulombela omwe ameleza bola kuli ndime yakupambana nape ndilaloba o tandiyendereri omfutuli wakali zingo zyonse yebo waliko konse bola ukhale mumoyo wangu omwami chiomwe akwalo kuchana mwalumi na mwanakazi kuthamika manza abo kutambula mwami jesu mbali mufutuli ipenji yapasikuomoka yachiyanza chakalindi yakusigwa takuchikwe komoka phe takuchikwe kulila achiphayiro amuyoyobyo chindi chauzi ke pini mukamba usikuyo wamakani mapothu loya munini wakasanduka mulongwana munini wali kuboneka kuba luganda wakayumirina wali kusweleka yakulizizia mupu yake ele wakati amwaye mphwe naphe mulaloba imuthu wakakhete amasanino wakayizuka akuwa wayimikila abalokoni yapo yake mu New England akugamba ukakehena kuli basweekete panamwechindi nakamphola kuti muyoloba kutina tamwaye mphwe balumi akakwizuka akanakazi uwa muthu gwagwa pesono inga wakamba uka kweimpwa amulilo wakehena asulufa batiweyo chiseka ino ndipenzinzi miyo yesu ilatontola tuliwa sintu chimwa tuchisi injika pati tuyandikana kuchisiya injika hele kunji ikwaleza miyo yesu ilatontola uko twavikhila manu mukunyanyamuka kumwe twavikhila manu ikutikutina tulakonzya kusiyana ndina twakonzya kongolola ndashoma muli mkuko ikutina twakonzya kukanana mumyambo ndashoma muli koko ndashoma mukapela konse pakoko phele kutina twakonzya kuba akoko khapela atitajisi kuphengana oko kulila kuchonka miuyo leza thakonzi kuchiperesya tyalo zinthu zipotu e twede kuba achimbi yakunkha anchijo tukachisiya chinthu chiphati winkhela chapiri ali mithu konzi kuthonkhomeka achinini tulizi ovo nomuka muisanganeso misanganeso ini ichisi kunjiloko kuvusena chakuti kuli kunjiloko akuphwanisikwa wapoleza muvusena wakuphwanya munthu mukaso ejo tutiyandikana sunu ndipolosyo lwakumwaya ibunthu kapusuka mulilo waleza eyo chendamba kusuka mulilo kusilemukila kuchiphayilo amisosi ndimbulumukila amasaya abo ikutali kwamamiti osane akubuka akuchiloba phele kuba awo kusola kuina basweekete kuchoka kuli khristu inikuli kumiyoyo yabo leza kwisha misalo yonse anyika alusakatizyo lonse akubotselwa wawo gonse akuwikha mukuli kumoyo wangu wakasweekete ingawaba muphayilo wangu pakamusungirizya o mwami tatuzi kuti ndiweni o munene phele tulakuyenda kukambauka kwako bola mukati ukhale andiswe masiku onse pao jesu wakanjila yendambapo khapela tivakali namusiwa pao chindi nakanjila lomwe kwenda kande kanini peritawe jintu jivombelopo kulingwe iterali kunjirwa yeboti ee mwetupenamu jimudala taniwe magani obo majembede imwana boyo ejo taniwe magani obo mwalimwani genige nilimuja taloko nisamide okolosi oo iuti nungatamide taga yabwezu inga tijomba kwandano kulireza kumulomba boyo ulimunemu umesu aiza inga ndiza tukaponega wele la umbele yabantu hele ulimunemu umesu aiza uli omwi wabalerwa bagwe onjila ukale andiswe oo itaga mulomba kunjila iwa andime lagari mugolwi lagari sinjuga tandiwe magani obo mbogede kumulomba akubona yakubola wamutamba wenda nabo omwi wakakila alimukina nabo omwi wakakila ulasugamina akusola kunjila mumyoyo yebwati nagalisibwamu wamutubakwa tandiwe magani obo mbogabede leza usola ubelega zile yagwe kunjila mumoyo wago wamba vyokuti kunjila mami akukalila andime alimi angone kuzwa bonsi wakalikule tabuyo ijwi ele gatagwe zitondejo chindi nakavanjisya mukati akujala mulyango akukhala jono o mukasu cenyindi nakayiwonona ubobe kwakwe takwe cindi uzakuseni nakavaswana kusikila kukopila kwa zuva kuti wakajijita takajita jintu necipa comwe eyo takajita mubomi cita ijubuyo pera mubone kujendi chakumangolesya kujendi chakumangolesya cejendi nakatondeja ubuge kwakwe andambe jeji mubombe andambe jeji agiri chokede hele moyo wangu uchokede awalo jendi chakumangolesya baibeli kati kuyoba mumoni kujendi chakumangolesya yoba buzwa obutakabi masiku na isigati musisimi wakamba kuyoba wabuyo ijwi lakutakwe liyobonoko ibuzu wabuyo ikusiyasiya kwasikunku pere kujendi chakumangolesya mumoni uyomwe kalubo kuyoba mumoni alimukujendi eji chakumangolesya chotupona eno owa kristo kwinda mubakutausi vakwe wakambauka pangani mawotu kwa myaka ili ziulu yovilo pere ei mimoni yakumangolesya imemoni yakumangolesya yakali liyobonoko lwapopoke lere chivakazi kuti pakali pukete ikuswa kubafu nakakuti pakali kumuyanda pakali kumushoma hele chivakazi kuti wakali pukete ikuswa kubafu pakakachonya kuchatikisya nkuko elyo lino ceji we ili kujendi yakumangolesya iyo liyobona namwini kuti wakapuka kuswa kubafu mbakuti mwakajijita ikutali ukambauka ijwi wajitide kale ejo hesi nekwapopo chivakashoma wa myaka ili ziulu yovilo yakukambauka jwi mungano tainashoma pe pere mumoni wakumangolesya watsika liyobonoko lwapopoke awo wakuwathola mukati yavilo akajithamale nakujita jintu chijonyo mulicha akajitide yakutanaka kupamburwa kwakwe pakalili kuti wakalengwe mmeso avo akajuka pawo wakazimana chakupambana amubone wakali mulumbe mufwafwi chiwakali mulankhu uloko takakhala wachiyindikirankhu ambapo wakali vulula uyo mwini akuzimana kuzwa umeso avo ero meso avo akajuka khavela wakaziwa kuti oyo wakali nguwe pawo pakati ndanami yesu tiyali kupya muziyamba yesu mbuli mwali wambaula kulindiswe mumugwagwa ili oo mukasu mwachisi kunjipoti yesu kuyapya mbindi ya myaka yakali muna kristu lino kutandira myaka ili makumi ovilo ajilopa pepe kutandira myaka ili makumi ovilo afuka yakali mukambausi pa myaka ili makumi ovilo ajilopa ali mukuzwa kumathaliro jindi indakapala ijwi lyakwe jindi akanana kulindime inga chipotoloko moyo wangu inga ulapya kunkhwa ijwi pere lino mimoni yakumangolesya yasika izuva lili mukupila kusumphuko lwaunkha inyika ili kumamanino lino wakaponekela kachitha chitu chomwe akathikesu mukuliyebona namwini muli kristu wakapuka meso esu ali inga achuka ingatwapona ikuti ulapona kwaliyonse wamana uchisoleka chinthu ndeniliyo nokonzya kuziva kuti Ibotu na chibi. Anime ejo cheji sibyo yabobuge mutina Yesu okashomesya. Bible egati ngumbaboya wenya tonu abuyamyaga kabela tatonde yejo haolu gwalo lolelo bide. Mujendi yamyaga pakali kujisi. Wiya obonsi walu gwalo hele obo mbozwa. Wali obonogo babobuge. Dino inabaga jitanzi dini meso abo nagachuga bagati. Tanami Yesu chiele kupia mziamba Yesu hao bagachuga. Chekupambana uyoswana bantu ibabo pamwi. Ejo tibagachuga lino uyabu sale mungabo yo. Mugwagwa agwamba kuti ndiza jagali jentu ya mwi jembi. Hele bagali masimpe hao bagabindani na kuya kubenzi nina. Ejo bagati ninchopeni mwami wagabuga. Chonyo tulizu kuti wagabuga. Iwaga unko yoga chenyo yabuga mbi wabo. Baga unka buyo kambo meso abo agajuga. Baga mubwana mububuge wagwe. Ino nga java jintu jibotu zi gapati. Ibu sigo obu omwenzuma wangu. Ino inga java jintu zi yabolemu gapati. Tunumasigo abuzwa obu wapasiga. Kubwana oyu wene chesu wagabuga kusogwa ku wakasiga gati. Kajiwombelo eji jinini jibombe jaga indi ogunu. Ejo jaga tutolila matola atandila kujulo jotatui. Jaga ili magumi ovilo. Jaga inda mautimba jinga jaba mubusena ogunini mubombe umubona kabola ogunu sunumasigu. Ako jitazi mtu ejo jaga jita utanaba kubambu wakwe utondezia uge wakwe. Tanayi jitide jita kusikila kumazuba aya agumamanino. Ino imuji jita kambo akashomezia kuti uyoji jita jindi ya kumangolezia. Mumoni ilamwega lezaole mkujula meso aba na bagwe balo amyeyo yobiridwe bapambano ikucho agoti wagabuga chonyo inokuli bantu mubuyage obu tunumasigu au antela ibazwa kuhijinio agose kujisi eri eri na tawe magani obo kozwa inga wajogera amoyo ubiridwe abuzwa obu apasiga kutina Yesu wabonegela kulindwe mlima kajita kulimbabo ndizo agenda angwei. Waje ndi jilangu ndiza wakari mna Kristo. Kwa miaga, ele tonagwe ne nguzu. Yagwe, yabubuge wagwe. Pasi tondeze kwa, utina ulajita. Tunumasigu, ta ulamutambula. Mburi mwami, wakabuga. Waje alino, waje ndi natukotamiga. Mitwe su acho ntuguyo. Umupailo, mbanga ibanda. Kwe ibalugwa, umupailo oyu. Tambiga janzela kwa, kulileza, leza kulongezi.
Now Lord God, the people are standing, their limbs are cramping.
Ina mwami leza, ibantu wali ukwi. Naul abo alajisa. Ele balagu yanda, babola mwami. Abu zwa obu, wabubuge. Babola ngiza, uzwa, ugabanda, gatagwe jintu. Usena mwami, ogo, wagamba uga, magani atagwe jintu. Aguti, mazwa amalele, agamana. Njenzula, wakajana agabanda. Kambo, kagalimo. Wagalibu kide ikutuwa kubafu. Perekeo pasi, kamwezi nga wajisi. Wendo lulampu ambabo, tunumasigu, kabajibandiga, mumu kwa kwa pere mami Yesu. Mzindi ezi, ya kumangolezia, nagomba kuti, kuyubulu ubuge, ibuago umungan nini, tunumasigu. Tendeze kuli baba, bayu kimwisi, kuti, ulimubambe, kwa kuti, ikuti, tawe magani, mwajibambe de, yobo wala ubusena, ulibonsi ogo, kotambidwe, ogo, kwaya ndigana. Alimi nguli banji awa, mami abo, wabulite, banji alajiswa. Banji, wala penze kwa, banji kakajisi induwe. Batawe Kristo, batagweleza, anibayanda lukwasyo. Ndagomba, tata uti, liobulole omwini, sunumasigu. Ujigombele eji, jineni, jindi jomwe jimbi. Omwami leza, wakali lukwasyo. Umulanda wago, nyaga menji, yaga inda, asunu. Muganda kanini, kaka indi, kasi samu, katawa kogaya, jindi bama, bakubushi, kaindi ogwea. Lari kutandua miaka iri, 15 ya uomena, ibaka jula polungwido, jifumafumo logo, ujini naga pagulira iwangu, kunini kutanzi. Oma meleza, lagulumba kambo, kamaga omwi. Ndi kwa kweme, mwuzintu zingi, zenda kajita, zirobide. Daloma kuti kundi jati alimu ikusa kwa mwe kajisi mwami ikuti kwa 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 chindi negali mwombe mwanini mwanda kundi kwa siya mwami o mwami kutina ndajana rushyalo umeso ago oyumia mobili oyu ukompeme wabukurusha ingozu yangu wabukurusha ingozu ya wana mwili mbajitila basi basi akunongo mega mutwe wangu mujelo mwami amoyo wangu ansi ikuti ndikwanzi kwenda mwami nekuba akutendeja liyando wako kubantu wandiphawuli yandicho usakane loko ulisalasya wanji usakana loko kuzulwa bomi bomi upasukide utegwa ndikuberekere mwami yobolola nguzu yako sinomasu akati kabantu kuyinda ukuponya vachiswa abapengete kupa umboni uvuvuke iwako awo chiukupha kulumba icia muzina ya mwami jesu twachilomba amen ndayanda eyo mwachizigeti nangaye paizi usalala 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 mwameleza zingozi yonse atipanje twang'ong'ona anthu omwe lino lomwewuyo ndayanda mbangaye vaziyanda nyimbo yayanza yakale o ingawathola bogi bogi onse wako munini wakaindi wakayitololwa wa AFC Presley wa sinaria una Kristo inga wabanjio wandiphaa nyimbo ezyo yayanza yakaindi yalwando zikopha miyoyo yamakani mawothu iye munane Dayo taijiti, ito yomwe, kulindi nywe, amukambevu yo lino, antuomevu yo, ujindi, natuimba eyo aluo, lino, amukambevu yo, lino ulireza, kubanga, uyo, ujarira, noveni, pao amukambe lino, mburi, mbotuimba. Mwameleza sijulu ya majulu wavika zuwa. Mutuzi atwayo wavika mwezi anyenyezi. Wakalegela niga yeza chanzari yako akufurida nyenyezi. Ndueleza wakabusha jeso ikuswa kwafu. Niaga waga inda ilimianda ikumi afuga akumutandezia parimumi ukutupa kanza mwini ago. Kareleketwe, mtuino, atunolindula, ikubola kwa kwe oyo, uyokala, ajono jawami, cha Davida. Alimuyo ndere siyanyika, mulomono, avururami, tatugai imbi, jaromamba, tajikapere imbi, nzala, nanka ivusu, takujinawe, ivusa, takujinawe, ilufu, zintu, yaga indi, ziolova, alimuyo, oleza, jirafwa, filogo, oimia miyoyo, yabana wago, otupa, sunumasigu, uyandisha kwesu, Igutali uwesu, mwami pele utegwa, tube abomboni upya. Mumio yesu, yabubuge uwagwe. Yabombia moyo wangu akulomba uti undikwasi. Abunga, yabombia moyo wario akulomba uwakwasia. Utanto omwe, tukwanzi kubona mwami, wakabuga. Wawala gati yesu, mwami, kusalazia mungano ii, laitila luse. Dwaleza, mwami, tabaligi, tatulombi luweta, tuambela luse. Utupaluse, oleza utamani alimwe, yobolola uya ndicho, abushu wago antomwe andiswe. Kambo tajiromba, muzinada Jesu, amen. Oh, ndani wabuyo, wenji mbali, uomba, moyo wangu uzute uyo. Ino kanza mwene, Jesu akabuka kuzwa kubafu. Takaikano mulika Santa Claus ikuti na tamba chintinye mwenjilo bidi kumbele ya vana panu ama ndijati tekasi ikujita pele nilashoma mukambira vana wini mwabona yenda kuzwa kwini pakandambe ya kuchatidia Jesu ikuti na takabuka kuzwa kubafu pakuti pano kabukombi ikuti na talimbabuja kwenya tunu hawa ya miaka pakuti kano buyo kabukombi hawa ntela ulifide ikutina talitwende jimwini ikubaleza wakabuka pele ndi pamene loko kuzidwa kuti wakabuka kuzwa kubafu alimulapona alinu ali ano alimwi misenga isatekeni muli mwayambaula useni tawe ukonja usala kukusia jejo ikuzwa kumoyo wako akule kuteleza ajule meso ako tuna masiku omuzwa masi akulizivya kuti mwana wawe wakabuka kuzwa kubafu alimwi ali ano kuti aliyobolole mwini lino ndakuzwa pili kuti na ndangaye pede kuwomberwa tazipe ndangaye awa kaenda mufailo pilili iliswa amtamika manza anu onse kuyake masana onse mubuyake oyo ukuyanda inga waba ukulisha mwabona onse buya bunji waponga lya bantu inga waba kukulisha loko kusola kuleta mundando amipailo kundandama inga tiwa jijita yalimambilide kutakuye makadi walo tulasola kubandandamika akubaleta mukati bonse ibakonzia alimwi ndayela wapa aimwandana ya ii wapa makadi alimwanda alimwi kuyake tabukaziki watandela nyanda yovilo amakumi osani ndayela nachintu chimwe mbuli chejo apopo antela bunji awa mangayo vatachizi makadi amikhailo walo muyanda kuti amuponye amunyamane manzo anu kwa onse mubuyake aba tajisi makadi amikhailo katende akubachisela kulipo onse ya lino kuli nzira yomwebuyo iluleme yotukonzia kuchita kuli chinthu chomwe mizezo yangu kuli chinthu chomwe moyo wangu ndikonzi ujamba kusikira ndaziva ejo chikanana ndili mukuphayila ndijatiride kulileza ndi mukujokela kumbo lyalukula de telede yoswana leza aluwo kuli chinthu chomwe thopeni ndide kuba amisenga iyo aluwo oko kuyikapite miyaka mishontho yainda ndiyada kwambaula kwalinguwe da takamubona muchilengano zindi yopile ndidasoma inga ndinamubona alimwi panditana kwenda kuli chinthu chomwe chekadana mumagwalo ta thandizi yali kumoyo wangu ero chindi chonse ndachikanana chinthu chomwe yachithika alimwi ndilipoyo ndikuusena sezi yakuchita ndichoma kuti oyo mulimo wechisi lino mulimo kuyapala kuti chinthu chomwe chiphati maningi chiyothola kusena wawo ii wiki ithopela na chiyopilo ndiyakumisenga isatekeni kuti na ndakonzia umbo lyalukula kuyakuona kuti na ndiyakukonzia kukapana amwami wangu sikonzi kupomona sikonzi kupa alumuno kusikira pamujani kusikira kaziwe eyi mmochipede yonse sikonzi kuchimusha tanandikakapeyi sachome kuti kuyochita tindi eyi ndikangaiziya ndilaphayilo kulingwe kuti andigwati kutali kuti se yandi ma inga ajokera okuno akuambauka akuzimanana lino ndiyela kuti ndijisi penzuma bakumwene ikuwanga kundigwasya ejo tachilinchicho oyo tauli ngwamuzezo oyu mulimo ngwejisi ndakwanzia kuzimanana kuti naleza wapa andime ndakwanzia kuzimanana pele moyo wangu taukuti ide kuli mulungo kuyitha umulungo usakene kuli chinthu chomwe chiyenda kuwoneka mmuli kuti inga ndavika manza angu ali nchicho pele chili kuli mwami tachili changu cha panthu pakwe chakana paleza ndi pabuyo zithuvyo pele mudaola mazuwa angu ali alimanide mazuwa angu apukuti akamana mwalu wa miyaka ili makumi one akuka yakukomena tachili mwana alimbi tulizi opo mwaka omwe umbi khapela nyoka amakumi osanwi seri mulombe ndicisipana pakukomezya opo mwini pere mbukesu ndicisi mulimo waleza wakuchitha kuyinda zinthu zyonse ndide kuziva oku kutsukamina muli ndime chokwamba ndide kunkha mani khachijane ndide kumujana kusena pomwe ndide kuziva ndiyela kuti kuli pamwe pakhede awa pakaliko kuzwa kuthandila miyaka ili kumi na kumi ayipiri yakayinda kuzwa kuchikombelo ichi chindi ndakamba kambo ako kakwenya okuno chindi chomwe mangayo pali wano pakayeya ako amulange vyo umanza aga indi ayo ashedi pindu yamwe mukati omu yakati kuli chintu yamwe chakwanzia kuthandira wokuyikuma njira yako afi kuchonto kwaikazi angelo nakamana kukanena kuselo okuno kumulanga ikumbere lyanu nyonse akuti muli johani wakatumwa muli usiku solola wakupola kuthanzi kuyotuma mulombe kunyika yonse yakachitika jise ajomwe jile juti misangano yakuponya yavu yalino kuzunguluka nyika nomuba mu Russia iyi munene masana onse misangano yakuponya kaizumanano ogo kwayakamanidi ndina kuli chinthu chamwe chiphati maningi tiyenda kuli iyi tiyendera kumva kukuma kwa mathu a mulubeni ndiyabuya amundikombere ndina muli wali mu mulimo oyu ndi ubonoko zopopoke kwa Jesu Kristo kuti ulapona kokuti ulachipamba chisomecho chonse nguni wakamupamba wa mumi wa myaka eyi ili ziulu ziopela nguni wakamupamba mumuni oyu uthamani kwa uyaka ndino zindi yakumangolezya ndiyoponeka kwakwi la chinthu chimwe eyo chakachitha mulimo akachitha utanaka kupamburwa wakalipulula mwini kuti pasiku iya vakachiziva chakupambana oyo wakali nguwe ndino uyochitha mboponya manga eyi akali misangano yangu imbi atipone manza anu monse mubuyake ndiyakuti onse mwapasulwa ikuthegwa taindi mwanichicho mulichizi eyo yakulangira manga eyi pasuka amena akulindira kumupona alipo zino masiku tenda achilawo sena nduwe jesu wakapuka leza mulangizi lino kuthandiza kuyo kuti ulapona yali nzeyi x chipotu kati ubuyo tatikwanji kuyitha panjiloko achindi chomwe inga twayimika ndiza one nakosanwe achindi chomwe na chinthu chomwe ya atuthalikile amakhadi amiphayilo lino kuthalika kuba imikizya atubweze number 1 ngunojisi langa khadi yako number 1 omwi o dausa ya mulindu 1
number 2 number 3 can you get up ever who has number 3 number 4
number 2 number 3 tainga obuga ukomba o ujisi number 3 number 4 number 5 number 6 Tewene number 6, 1, 2, 3, 4, 5, number 6, yeah, number 7,
number 7, please,
number 7, agaga, konyawa,
number 8,
abobo, 8, number 8, number
9,
yeah, munene, number 10, wunze atuwane, namba ngai, botu, yeah, tutaligile, konyawa, eyo, au inga, kwabona, ndiza inga twaleta vambi vachonto mangaye mubuyake abo batandizi tekuzi ambeko alimuyandaleza kuti akuponye tambika chanzere yako wonse wazi kuti yamuzi iya amuwatamebuyo ndino mumiyosu jesu ndindi nagenda anyika ndindi nakakali kundanamika kanthu mwamiyosu jesu ndinagenda anyika takatamina kuba musirisi mangaye pazi obo wakati watata abo wakala malindine mangai basi kuti wakati pekwanji kuchita chinthu mwiri wangu pele eyo chepona tata kachita eyo chachita mwana awalo lino elo jendi nakachona munthu ni munthu kakala wakalilungulula mwini konembo liyamupo abajuda wakachita malele kwenda kukwambira munthu awo pakapete achecho chakali kuchita kakala pakamuchoma alimuchendi nakalilungulula mwini kumuko oba samariya wakaambira mwanakazi omumasese akwe mwakapete kapela wakamuchoma amuko awo onse tamba mbupo peramu yeyi takachita eyo kuli wamasi wina muusu wa amasi khambo mpanga ipazi kuti obo walipo panze wa wamasi pele mimoni yakumangolesya yabola lino ino muchoponzi wa moni oyo umweka ino muchoponzi wa momoni umweka jendi mwana naya kupobira imwana wangonya oyo wakamwekela kuchwi jendi mwakali kuyothuka mulachomapo za oyo wa mwana wangonya wakenda anyika imwana wangonya oyo wakasondela akutandeja momoni ikuchoka okuno animwakali ikusiya isikati tikati buyo tikachisi chikunku ili mphawo mwana katana buyo kuselemuka wakamweka alipo wakali momoni uwonya oyo wakamwekela baindibuya wakamwekela pamasamariya akuba juda baindibuya utali uli wamasi pao uyelede umwesiya momoni wawanya ali wamasi ikutekwa be mbabuja nguwenya tunu avyamyaka zamba mbobo lino amushome lino mujizigeti japotontozilogo ashontobuyo lino mundando oyu amipailo mulibanji lela uti tabandizi mbangayi panu omuya ikuti sezi ejo ilobite kuli ndinywe na thakwe ijatilizya ndinywe mwenijizi amutambira manza anu nyabo nomuli mumundando amipailo abo basi kuti sezi chinthu jijatikizya ndinywe mbangayi mupunga chipasi kuti sezi chinthu kujatikizya ndinywe tandikwe makani na komuli awa lino sezi chinthu jijatikizya ndinywe ya amushomebuyo lino mwami yesu walibinka hindi jomwi piyakuku pya musimbi munini wakafwite elyo ii mwanakazi wakakuma chikopela chakwe pao wakafuluka akuti nguni wandikuma ndilionya panthu wonse wakamumona si pakakaka ikuti pakamukuma here wakalanga konse kwaloka mwi papo pakamuthaphatira petro akuti mwami mbokuti mbokonje kwamba ikuti nguni wakuma ndiwe ikakuli makamu onse ali mukukuma ndiwe wakati here nda kuwotu wazokole ndime owaponi tsana pawakalanga konse kusikira wakamijana oyo mbokuti mwakazi pakuti wakali mwanakazi lwakali lusomo lwakwe mweni khambo pakaambapo lusomo pako lwakuhuna ikuswa wapulowa iwako oko khokachisi wamana lusomo lwako lwakuponya oyo ngu jesu kristo asono oyo pakalijiro utina ulakonzya kuchita chinthu ichonya asono kwakuti ulalithondeza mweni ikuti ngumbapoja chiponeka umbuli kuti ndide kuziva oyu mwanakazi awa tena uli munthu muthanzi tena uli kantela ndili kuzi thandikuzi usu wako kuponeka kuwapuzizirwe thandizi phele kuphumbwa mwachipete kwayinikila wole kuno wakayindikanini tiyenda kwamba tina ndili kuzi kantela thandizi phelezi zina lyako phele kuponeka umbuli kuti ndakakupona ali mwa antela ndakachitha phele tekachikambo chali wanu tichisimusezo wachecho chali wanu ali musezi kuti ndili kuzi phele yebuyo yeboneka kuba uzizirwe ibusu wako sainga ndakuziwa yebo inga tekuziwa ya pao uli mwenzu busu wakwe waliboneka kuba uzizirwe muli ndime tekazi chopeni dalipyanda iwa masimphe lino wonse ulizi kutina mujisi usimuya uli ponse muli ndinywe nobujeya kuti chinthu imwe chili mukuchithika yonya eno sa tamukonzi uyo tamwede kuchimva phele muli chimhwite ndizo kuti oyo angelo waliza uliponya awa adesilieri samwachibona chifoto eyo alya mumoni oyo uyo mumoni uliponya awa lino yepo ati tewakwene alawo chipakapapona pangelo pakapaambira kuteti wali mwambiride aya mugalilaya pakaliko kwalo pali ano ku kristo oyu wakapuka mmangayi pasi kuti kristo uli mujiwa ya mumoni tsono masimphe ibaibeli kati mwapede lino amvatame chomene lino mutayende ndi wonse kukombwa kwa mubedi amukombepuyo lino kutina tulibe nzukulu mwaomwe ilio mwami liza ikutinawa ikutina ulichisidwe ani muti na takonzya kukuponya inga nda jichitha phele chakonzi uchitha khambo chakachithwa kale yesu akachitha chindi nakafa akalipali akupuka wakachithandizya pawa lino kutina uli andiyoponeda khambo chali wanu lino kutina walinkhwi awa kasamidenso kuti ee na ziva kuti walini inga waziva ikutinaliza wachiwonona kuli nguwe pakati sechithe chinthu kusikila tata wandithondezya chakuchitha ali mutina waliko ano kapela kayiwonona kuli ndiwe ndiza kuti ndiweni wakokhozwa pasina lyako mulipete echo chochitha watana kusika kuswangana na echo chochisi kumoyo wako na chinthu chomwe muli checho phele kukuponya walowa mulimo wakamanizikwa wakamana kale lino utina uyochitha chinthu chichonya za ulachoma kuti ulachithambula echo cholomba za bunga liyotambika manza alyo ulileza kuti liyochichoma alyalo ikuti na achiwonone kumwanakazi oyu Abe mubetesi. Inakutena omwe yanda kubola kuweza kusena obu ulitambidwe. Ino pao itajanwe kuba mubeji. Ipirialeza kuba ditali ya weni na andamba weni. Akiri yawe yeva simpe. Ya. Pao we takwanzi kuba omwe. Kwanzi kuba omwe zunguluka jeji. Jeji ya jitondeja. Eji, ilaji jita. Inakutina mwana kazi, ulijisi duwe pao, kakikamanga angu aringwe akuti. Uyo baga botu, omujizi, walo jisi weyo igi. Yangu, kulijejo, pere kutina muu ya usalala. Waibonona, kinto yemu ejo, jale mubu omigwawe, jaga indi. Ulazwa na obo mwini, na pe, kinto yemu, bayaga vedi, kutina, ulizi, jaga indi, uyoziva, chobeni ejo, jioba. Tena, tamushomi obo, Ino wakwe kuti, kajipe, kulinduwe, umujizi wangu, paopunga lionsi, yamba kuti, bayoshoma. Palimi yabo andime, tulibenzu, antuomwe alimi, paswanga na vuyo ogono, ujindi eji, yabo, wii, alia, ujinti ya mwenjiro viti, tandizi, mwajwede, tandizi. Kamba sekuzi, alimi mbabuti, mwibonja uzibabuti, kuti, walini, ejo, jaro vide ulinduwe, eleza ulizi, ejo, jiro vide, ulinduwe. Ino amba tamevu yo, maningi.
Now, the lady is not here for herself to begin with. You're here for somebody.
Lino, amayundo, taliwano, uliwago. Ugutaliga, uliwano, kambo, amutu umbi. Oyomana, manini.
And it's having trouble with the...
Walo, jisipenzi, Ulago, libiligalogo, walo, musukulu. Ndashoma wago alimu kuli jintu yemwe jenzu ndabona mukanda oyo mudolopo itali dolopo eri iwone gambuli New Urban mbambobo walo jisivulwasi wago libiriga ujisi jintu yemwe jirovete kumuni wagwe obo mboba amba ulalu kama ningi mbambobo wanyunga nisigwa chatikzia nchiyo alimu wimini na awyo mbobobu Mwamba imwami, wabamu wetesi, tena ezi zintu, ya weni, tanzi ejo, te kwambila, tepo ilizi, ilamba, yonda ambila, lino, yali ya mtu umwe umbi, nzila imwi, ikago katambalo, amtu umwe umwe, ago, kwa jisi mchanza, yago, jindi wananigi, obo, wali alinduwe, akutasumbawu siya, kabila, uyoba ajejo, tolomba, utina, ulijisi ejo, jaga indi, ulijisi ejo, yoba, utasumbawu siya, woya, Poshoma.
How do you do, sir?
Mm.
I suppose that we are strangers to each other.
Wapona wuti mnani. Yela wuti tulibenzu. Nyonsi. Ambatami. Chokene lino. Abunanige. Wani mwoma. Igali lino. Nyoma wapona. Ndalambosia. Nindakonja ujipandura eji. Peleza ulikuzi. Omnani. Aime utina mwami. Leza wandio kunida penzi iliago tao la mutambula wa mutelisti wago na mkutuli kumbwa chomu yandila ulajita dina jendi jirengano jauma wajistwiri labuyo jebo salago enda ajiwe alimwe chitu yamwe jie mungosi yago chalo chonda maswi mungosi yago jewo jisi penzi alimbi meso ago Ayabuko mpamalogo, alimu jisipenzi. Kuko tui uwago, alimu jisipenzi. Mwidari yago. Ombeni, tosui motolopo eri. Yebozo, usamaseti. Kentucky, sindari yago, uba. Hudsoni. Inawa joga, poshoma amoyo yago, onsi. Kavela uyopanisegwa. Poshoma amoyo yago, onsi. Nashoma amoyo wano, onsi. Nyonsi. Amwe alushomo, mwileza, mutasumbawazi, kere amushomevu yo. Imami ileza, ulikuzi, omujisi, sena ulashomo kinga. Wandio waneda, gambo, chwali wano. You tina la yigita. Sabla yitambala?
This big fellow sitting here.
Oyemuna bana mpati ukede. Awa ii. Ndashoma. Pulivenzu. Uluma umi. Omanene. Pileka indi kwa nini kwa indi. Indi. Nerikuwa nana. Umaru oyu. Yitu yemui. Yajitiga. Ulindwe. Yewamba. Mumoyo wako. Ikuchi. Ndashoma ejo. Oba mwini. Embona. Yutina mwamileza. Ulandi obonida ejo. Chanda uti. Upanisa kwe. Sala jitambla. Yewajisimu shopo. Umui. Wakukola oyu ukupezia. Mbambobo. Tambiga tanzari yako. Kiwatu, utina ula jishoma. Tukabi embi, anchijo. Jiozo wakulindwe kwa jishoma. Hino wakumanzi, no ajitanzi. Wakumampaisi, mpati, utalindime. Oye, ugonzia. Sinamukwene, mwalumi. Sejisi, jintu, ujatikizia, nguwe. Tena mula shoma uti, ujesu, wakabuga, ta eji. Chaji jintu, jijonya, chaka jita. Pinde wabwe, utonde jakuti, wakari nguwe, nguonya, kamuibarati, ino mchobonzi, wamuya oyo, muya, yonzi, uilipeda bulungulusi, wini, tulimitavi walo, musansa, ya musansa ojipusi, piyozi yala mapusi, musansa o magirepu, piyozi yala magirepu, musamu wapiri, piyozi yala mapiri.
A Christian life will bear Christ.
Ivomi, wabena Kristo. Uyabuziala, Kristo. Tajiri juntu, jenzu. Meso ago, ayabu yangana. Kabela yanda mpailu. Wameso ago. Mombobo, embona. Mombobo, tambika janzari ago. Wabona. Teguzi, teleza ulajita. Telebomi wago. Inga, toa yuba.
Here, I see something else. A hospital. Just a moment.
Awa, dawana jitu yomajimbi. Jibatela. Lino, ashonto buyo. Takuli gulangulangwa. Wameso. Takuli obo. Kupandurwa. Twalinduwe. Walo, mwezi nyogo. Oyo, wakajisi. Kupandurwa. Kakela ejo, chitijo mwe. Pandurwa. Pajironda. Ya kupasugira mungati. Kabela, liyowe de ujatihia. Kugo, kambo izikuti. Ya wali chitijo mwe. Jande neguswa. Kupasugirwa. Pajironda ya mungati. Mbomoko, ogo, wali. Craydon, Indiana, o mwini. Tena ula shomalino. Amoya wako wansi. Waya utambale ejo. Cholomba. Usinari ya mami. Jesu. Jibuzi ibusi wako. Utinao. Teri u. Mwini. Ogu. Mbunanige. Mwabona. Pele. Mburi. Mwego nje uye. Tatori. Mugamba usi. Mwabona. Dariga ndabu yo. Kuziba utegwa ii. Mbunga. Iwane uti. Taji jentu. Jentu ya mwego yo. Jendi. Naziba umwi. Ndi. Divasi. Tele. Tezika ambo. Chwali wano. Tejisi mzezo. Putina ambo mbo. Chambika janzali yako. Tegazika ambo. Chwali wano. Tele. Jizuko ti. Pulimuga mba uti uzwa. Uvusena. Wa Blackstone. Miu. Umwi oguya. Kambo galvoridi. Unganda yangu. Jindi yomwe. Ndashoma. Ukwambela. Mufanda. Na jintu yomwe. Sa. Inyo. Ndirisi. Chagali jintu yomwe. Jagali ujatuzia mufanda. Inya, hela ujiswa mshuwa umi, wapenzi, mumala, ago, andi wambi, au, ulaziba, na, jiri mulanda waleza, na pe, ujisi mtu umi, umayo wago, ya wambela, uyo musimbi mulema, tagogo na pe, ulimu tala mulanga, ulimu Kentucky, inogo shoma umayo wago onsi, ingo tambla ejo, cholomba, amen.
Do you believe? If you can believe,
tena ula shoma, utina ula gonzia, ushoma, ingo atambla. Utasuma uzi.
What about back in the audience? Are you believing?
Ina ujatizia usuli. Mubunga. Sena ula shoma. Usule gwini oguya. Mwanindu usia. Ukede. Onya ulumwesi ujisi. Unyongana. Wabuga intu, ukede, mnijeji, kurumwesi. Ikutina wa shoma amoyo wako wansi. Ombanindu, ingu watambola, upanisi kwa wako, tena ula ushoma. Mbombobo, imanindu, usia ukede, mwansi. Teji wangosio, umbali ya maalumi, walu watambikide, chanzari ya gwerino. Ujisigu nyongana, wakubuga intu, ya, mwameleza wakuponya. Omajisi, ushoma wako wakuponya. Tata wazi wana, mwani oyo, ulengela atala. Yomana kasi oyo oguya. Amalanga oguya.
Oh, how wonderful. Hallelujah. The Lord God never fails.
Oh, Obo, my ye wotu. Mamileza, tagagiri. And what I mean, oh, the Comenga party, Ulapona, Ulapona, Mumia Yesu.
If thou canst believe,
Utina, Mabonjo Shoma, it is your say, Dragonzega.
I suppose that we are
still. Dear Abuti, to the bands of Ulomami, there Peleza, Uliguzi, Utina, Nagasola, Ugubona, Segazi. Pelegutina, Mami, Ulandio Weneda, Eyo, Feminina, Tao and Shama, Wamalanda Wawe, Ushama Guti, Ogabuga, Uzobafu. Igutina, Trivenzu, where the Guba, Mushova Omi, Wanguzo, Yobonona, Prindime, Eyo, Chariwano, Uriwano, Rambo. Bagusimba, Pansinga, Yabuloa, Ogo, Kogombela, Mambova, Dino, Kombela Mutomi Ombi, Aguswabuti, Nan de Manda Oliza, Kombela Buyo, Mutomi Ombi, Aguanautina, Ulaguanzia, Puyobonona.
You believe it?
Amen. Amen. Raishama? Hey, Ladavidiga, Alimojisi Penzi, Yansa, Walo Ukala, Ukraidon, Mambo, Embona, Pao, Ulashamana, Lino, Waya, Utambule, Muli Boyo, Mbaolomba.
I'll ask you, I'll challenge your faith.
That's Lushamo, Lano Utina, Mujishame. Ligonzi, Moviagi, Tawe, Magani, Ao, Pavedi, Kojishama Boyo, Lendolosi, Yavusule, Malumi Mugosi, Wimui, Usule, Wea, Wombela, Mansinina, Ligo, Potuain, Oyamofu.
All right, then you can have it.
Yes, Amen. 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 Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nini, Yamovalo, Utamegide, Janzegawe, Lashamana Utiliza, Uyoponya, Ujiwato Ejo, Utina Lajuta, Tamega Janzego, Akugausia, Kulingu, Tibotu, Aogaya Bomonti, Akubagabotu.
Oh, he's marvelous.
Oh, Ulagambia.
Here's the lady.
Oh, Yamanindokedi. Oh, Yagumberi, Yagwe Awa, Ukede Mugati, Ashwanta Wayo, Usuri, Walo, Wombela. Motomi only, go, Angelo, Wamami, Odinqui, Munsidiawe. I'm all your messenger, or your pilot, or in Wapaira, Takari Wogono, William Telopo, Inini Ogo, Primasamanji, a piney, Bonsi, Oyo, Henryville, Indiana, Arimi Vombella, Mulamwe, Obi, which is the Penzi, Yamayo, Tavlagonzia, Wishoma, Utina Lagonzia, Wishoma, Okede, Usuri Ogo, Bobalshoma, Murideza. Aguji tambla, ya, chibotu omalindu, ulimwenzu ulindeme, seguzi, eleza uliguzi, igutina ulajishoma, tambiga jantariago, omalindu, umalindu samiti, makirazi, ogo, chibotu, chejio.
What do you think? Amen. The Lord our God, he is God.
Inamuye anzi, imami ilesa wesu, ngueleza, takuidepe, hele ulapona. Utalibi yoguti ulapona. Pelewalo hali. Ta eji. Ta tulibenzu. Ulumamui. Daeela. Eji. Chindi yeso yitanzi. Chakuswangana. Daeela. Hele. Leza ulituzi sobo. Tovila. Ino yowanzi. Ino liga kuyeya. Chetikisi ya kuyema. Ama pefiumo. Azimizimbi. Kutuwa unichijo.
Just believe God. Just got on your mind. Go back home and be well, would you believe?
Oshama Bioliza, would you cover your Sago, Kojoga Kumunzi, Agubagabo too? You would not like
you,
Shoma.
You've had some trouble.
Why does the Penzi
come in and go out of
Agubana, Bonjilla, Aguzwa, Majibada, Jendi, Jitanzi, Javidi, Jatatu, Gopandrua.
That's been for the colon.
I am Ogo,
tumors like in the
Varigutumbo. Yalo, Tigoto, Mogobonegala, Mutumbo, Walo, Tosi, Madop, Eri, Wilmina, Kentucky.
And you're from a city that I've been in. Camelsville.
Arimuzwa Utilapo. Mugabe de Campbellsville.
Mrs. Bond.
Mugavon. Oweda Oshoma. Ngatamala Ejo. Cholomba.
Do you believe?
Tenala Shoma. Amoya Gonse. Yewa Yanda Wunka. Yeri Ajirailo. Yago. Tabagabo tu. Kupenji. Yamida. Kivotu. Osmanana. Kobaru Shoma. Mudirisa. Yewa Yanda Panisegua. Ujonda Masi Ejo.
You believe God will heal that heart trouble?
Yeah.
Go on your own.
Jebala shomana uchi. Zeza. Ularipanya penzi. Eryo. Yamoyo. Kusumana na. Muruenda rwago. Ulajishoma. Oyumami ukede. Onya usule awa. Kumamani no. Kusamide. Chate ituba. Pepe. Oyo. Mugesu. Panki. Uli usule. Iriagwe. Ibuyo.
Don't you? All right, if you believe it, you can receive it.
Yabanda, Babatisio, Ramu Yasala, and Bana, Kivotu, Ibutina, Lalu Amen. No Yanzi, Company Domanini, Okay, Awa Ojiswa, Yona Masvi, Undirangide, Usu, Yabo, Uza, Omedo Town, Ohio, Yanda Shoma, Polo Nishomo, Botu, Pomotu, Nava Utari. Muna Kristo. Yebo, vitamini uwa muna Kristo. Bombo bo, lasimina alino. Mwini mkutuli wago. Na, ula mshuma, wako msimina, mwini mkutuli wago. Mwami wakabuga, teguzi. Tena kukwene, bombo bo, pere utena, ula sumina. Mwini mkutuli wago, wakabuga, yonya alino, mwami wago. Tivisi yago, zilaja chiliwa. Kabe aleza, ula kuponya. Tambiga, janza yago. Mwingwe, wako mshuma. Ya, woya, mwuru endo wago, wako tangala.
I challenge your faith.
Tazwende kizia kushoma wako. Tazwende kizia kuti kujishome. Kulibenzu, kulumami, peleza, kulikuzi. Kulindisi, hele nebo, zeguzi pe. Tamba jibete, kushoma kutuleza inga. Wandiyo bonita, chwari wano. Ya, mbanga wei. Batajishome. Oh, mbobuti. Mbomu kanzia, kundu lukia. Saareza, tenareza, mbasola kutula. Meso anu, kwenye wano na bantu. Uno, mwenindisi. Lakako mwenye na oguno antuomwe. Andinye, babuti, babanzia, jiga. Mwome kwangu, habusu babuti na kuli. Jimwe, jaga sola, kwa mbwa heli ejo. Jaga wala kujitika, gabo tu. Babwini, ambu jiringule. Akubana kuti na, jirirureme. Ino, damambe lansi. Jesu Kristo, wakabuga usungu wafu. Ulapona, uliwano, ilindi pasiga. Arimwe, jaga lipasiga. Kwa miaga ili ziulu, siyo vilo. Pere memoni, yako mangolesia, ila mwega lino. Yaka mwega kutwe, kaindi, ila mwega kumbo lino. Mwenene eji inga, yasumana na, kwa maola, kutina, maalumi wamba kuti, temuzi, wakandikwa na antela, umusuangano, usena bumi, na usena bumi, tani zi, teza ulisi, tani jiti, tani zi, au, pega sola, umuwane na, tezi mwri, nega sola, umubona, pele, wati, Wakani wana gale, utinaleza, ulai wuluna, umalumi oyo, itu yamwe, ejo, chasi, mulibio Filipo, baga unka, yo jana Nathaniyali, akumaleta, mbangale, bayo ambaguti, jiraji bamba, ikuba, chari oansi, kulindine, palomba utamigo chanza lego, uteti, tandikuzi, tandikabu yo manza abu, utina, seguzi, sesi jentu, jatik zianduwe, sesi jentu, jatik zianduwe, senakubwende, mubo migwangu, ujemo, mwezi. Dina kutina, lisa, kula pajeji, mbangae, katambe kuti. Dia musumina, jionya lino mbuli, mwami wakabuga, mbuli musiristi wangu. Kukuponya, sekwanzi, omenene, sejisingusu, ya kuponya, jintumyo, sejisi, jipego ejo lisa. Chandi sumisia, ujitajo. Ero lino, mkwa uga tedi, akwa mpama, izidangano, itandila, undi jaya, zilaindila kubija, chiumu kapati. Winda ugamba uga. Na we migila. Mujisiwa. Chiumu. Pele. Leza mwatu. Yewo jiswa jintuye mwini. Chilobide. Ubongo. Wamongola. Walo ejo. Chigoto. Kwa kwa ambira. Ubongo. Wamongola wago. Mwambo bo chobeni. Ino saa. Ula shoma. Inamalangi. Wenji. Mwemba ula. Umalome. wenje inga kwamba genda umulomba lino amvatame huyo amvatame ogombela mutomwi akubona kutina mwami uyo yobonona yolomba omwiwano kuyita kintu kiyonya wabikabyo mumisezo yabo ba mabona tabwe kintu mulindime sogonji ugwasya ndiye muntu buyo alimwi pelegeso nguleza alimwi walo hali tamugonji tameso anu hali tugide kubona jejo tena tamulangide kuyindirira isitirisyo kubona wamega ili siulo jabelo woi wakariko wakamba wala walindinye mwajwi wakamba wala walindinye mkamba wako yanu ikuso umatariyo ee ngoi walo hali lino hali ubonu na mwini jisala ujatia umayo wangu ii nakubona kuti wali ugulangwa langwa uliba wangu wama wangula wago jalo chikoto walo ugombela mga intu wago ikutinaleza ulanditondi ejo chidukide mga intu wago taa ulandishoma mwini msinsimu wagwe alomati agwe ikutalibyo ejo hele ndabona mwalumi ugoboshi wayutuga oyo mwana wagwe ikutinaleza ulandiyo wene dapenzi ya mwana wago taa ulandishoma wa msinsimu wagwe taa bunga iyo ishoma mulambe awa chibwasi chakulibiriga chibwasi chaluganda mbombo wa chaveni mbombo wa mbamba imami tena ulashoma kuchi watambula eyo tolomba kawogo ya muruende wago akutangala bangali bashoma amoya anu wansi tinandia nda kuchi mwende yitire jitu yemwe amweke manza anu atala yomwe omwe wakainde vyo kanini onyabu yo au omwe hui amweke manza ali omwe omwe ino chindi sata mwazi wana wabenzuma sata mwazi mwushia uti eji tajigwanji kuba ndime ii manindu manini uliwaya usamidi makirasi ujisipenzi elio ya kubuka intu ogo kusega utapengi jatizia dirio ilimbi okede alia diyamana wayashama mwani diyazwa walinduwe kinde ya mwai kajiri kinde ya mwai ejo jikamia kwenda kinde ya mwai ejo jini ulizi zibi jano ulizi kwaonsa ujatijia dinye taa talimami keso hao damambe yutina damambe obo wawini alimi wabutandeja wawini kimambe labwini lino umwai aumwai wano inga wapanisegwa nyonya lino utina mrajitumina tibu yo kutari kuzwa umitwe Iyano, tele uzwa, umiao yanu. Iutina, mayuamba lino, iutimani, mongoshu, waleza, singuzi yonze. Iuti walo, hali lino, tabiandika ni, imutu, ugopane, iusamubu yage obu. Umuami wesu inga, waunka, ugapane li, seumani lino, iutina, mayishoma, chaveni. Utina, ulatele la, mukailo wangu, awa. Uyotele la, mukailo wangu, umasena huya. Tatele libyo, mukailo wangu. Uyo tele la amupailo wago ina babere yogati mbaboja uwenya sunu abuya miaga wajitondezia ejo babere yogati wagabuga uzwa guwafu wajitondezia ejo tamba mbobo ina ndiando umubuzi ya juntuye mwini yesu wagamba geji maji agwe ama manini katana kuswa mwenyiga jitondezio ziyo batawe aba shoma mbanga iba shoma omu amambe amen kule mshomi eno jitondezio ziyo batawe abo ba shoma kutina wakabike manzo abo halibajiswa bayopona za ejo kishomezio chabweni mwibashomi mwabika manzo anu hali umwe umwe hao baibere lirurame ino umwe umwe wanu amukambelani nilabuyo mwumijita mwumugano yanu mwabike manzo anu hali umwe 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 uambelana mburi mwumika manzo hali umwe umwe lino amukambelane buyo ujendi negombalino
If thou dost come tonight and receive your
church, Omami, utina wasiga, tunamasigu, akutambala mungano yago, tatuwenta misyo, uliwano, arima mbali jifoto eji, mwajire ngelelo, kubwanda, jamusumpuru wa marilo, wakasolela kana baisaili, yebo, kujirireza, nguwenya, masigu anu, anguzu, kujonya, akutwendeze kwa kuganya pakabuka kuzwa kwa fu alimu eji teji zivyo jakuti pakabuka kuzwa kwa fu lino mwamineza kwa jita mwalima mpati mwameo ya bantu kwa jatila zivyo ansi akuponya ujiswa kwa ansi kwa ingula mpailo ya bo mwami alimu lino kwa mpailo kwa mlanda wago ya tapatilo kuruwa zivyo ansi daimu na lyo ansi nguzi zivyo ansi ya diablo si wamba uli diablo si kuti Kwa mwantu aba, kwa mwanimbabu, mwuzinara Jesu Kristo, mwana waleza. Basiye bantu aba, babikamanza, abu ari umamu. Balo, mbalanda waleza. Kwa satani, takula ilida, mwuzinara ya Jesu. Kwa soa, akusoyewa, mwumudima, akutawa penzia, limbi, mwuzinara Jesu Kristo. Banga eva nuwa shoma uti, leza, mwumuponya, jionya lino, Kwa imigila matende ago, ikutina ulimalema, kwa imigila neguba. Chejo, seno, tebo ambilo, utimulabona, ibulemu waleza. Ikutina aguli, basunkuta, amui omono, katagwenzi kwenda. Kwa enda atala, ansi legasila, utina aguli omui. Awa, wataliku mkwa, mugotui omui, kovika, kanwe lago. Mugotui, uligabotu, agunghita, uligomwe utali, igabotu. Uyos, awa, wajisi, upenze kwa, watali kukwanzia, utambiga chanzalia kwe, kubuga, Kristo. Amlangi, amlangi, umanza, atambigwa. Wabajisi, upenze kwa, umanza, abu, amen. Ndayamba kuti, mpari anu. Ya, mwijisi geti. Alvo, bantu bonsi. Aliyewe eri bunga, yambe kuti, haleluya, mami ulapona, mami ulapona, ilumbaizi kwe, dinaria kwe, ilumbaizi kwe, dinaria kwe, haleluya, haleluya, atuhuka uje, maanza esu, kulingwe. Nanga yagarianda ruimbo, olo, wakale, amambe, amen. Amusugane manza, amutu ulimusi iliano, kwamba. Arumwe mami, arumwe mami, arumwe mami, arumwe mami. Ya, nishomoro wangu, tulanga ulinduwe. Oo, obo, mbagu. Yeah. atukotamele mthu Yesu lino tiyabulembo mubusuwaliza kudisi nguzi yonse asinguzo mpati awe kuti mwami leza aphe chilongeziyo chabwi kuli omwi aomwi awe kuti mwami amulongezi omwi aomwi chabuhupi amaphe bubothu wenda obo uligo awe kuti luziyalo lwabwe lube ali ndinye nyonse kubikira kukwanise kwa wanu mutakwa kakiphe ivanji bafutuwa vanji batambula Kristo Kristo bayibona namasesele amyoyo tomutamba kuti mujoge nabenzu kujiwombera Yesu kukukomba kwesu daimba kwakaindika nini kainda kutegwa kunaniki ukonje kundisiya anini kutegwa chekwanja kukanana ndikomene kuti mwalipo kuno walipuzu babo watu wakuba andinywe leza amulongezi kujiwombelo masiku musondo mutavela kuno li mulalilo akusanzenya matendi kukumbwa wanu no bantu no mayimasana esu aingelede kamunoima ikutuwona kamuno tukombela ikusikila tukaswangane alimwi atukotamile mitu esu eno twalomba mwembeli kuti apole kuzotumwaisya nakwamba chimwi chayanda.